ZWAP.com.
Wewe ndiza mjini, angizokuthengela ibhanoyi, angizokuthengela ibhanoyi, angizokuthengela ibhanoyi, my love, angizokuthengela ibhanoyi, my sebevumile angithi sekulojiwe ikhanda livele lidume uma ungeke duze ismail samsaziwa kuwe wesweetheart my love you we osebezamile baningi bethi sohlukana kodwa lento yenzeki obathi ubebe ungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni wowendizamjini
I'll come up and watch it. When I'll go on.